Lisa. Logic new. Top 10. It's perfect. Nilikupenda, nilikupo ulichotaka. Leo umenitenda, umenifanya takataka. Huko ulipokwenda umepata nini aswa? Au ndo pretenda kwenye fence ujanaswa? Mimi nilitaka tuwe kama shedi kau, kunye tuwa wane watu wale na pilau. Ilo lichofanya space kuja kusahau. Yani penzi vita umelifanya mau mau. Mtani zarau, nachekwa na wadau. Paka na unajau, najiuliza au. Wapi nilibau, ile keki yangu kachanganya na limau. Napaswa ni kufogeti. Hato kwa na ela kama za biligeti. Sito kuja kwako kugonga geti. Mamivu meitimu, sasa nina geti. Umenipunza, pensi la bajeti. Kaniiti, msaliti. Mili kwa mini, ilo kaniacha. Iku njima nini, ambacho ulitaka. Ikula ya mini, tatu tapata. Umepata ninesa, toko boniacha. Kona maskini, yani kena kakataka. Kiti, usaliti. Kiti, usaliti. Yani give it more.
Oh my gosh, now she need it for sure. Give me love and cash, punch it, they buy sneakers. Oh my god, it's wo-wo. Now she give me wo-wo. Everything is wo-wo, cause she got it wo-wo. Esi kwanza na daro, kanzi amepanda da. Esi awanta kiwa da, ya nataka dodo. Wanza, lafu kwangu day-day. Toka esi sawanyabi, nisi nanga cash-cash, ey. Now decide if you wanna cash cash or you wanna dance, girl, then we can dance. Msaliti, msaliti, msaliti.
Benzi gani unishitaki tena mbulu we? Jigwa mbisu mali na unabula nutu we. Oh my god, kipala changu we. My twins are asking me where did I get to. Toes very shy, something like day two. Toes very long for the feeling that I felt you. Sleepy,
sleepy, sleepy. I'm coming, easy, baby.
I do.